katonda ne mikwano jamwe abataba sula wo muguluka wabula we bala kanyiriro munywanyi checho ebyadalo lunakolusanira